yeah.
Ranting.
Natty boy, natty, yeah. DJ X Breeze, yeah. Titan Kumabesa, katandika pola mpola ngyo mukayasi. Na ye kuza nafuka na bosi. Hati gwene lion is the best. Natty BM chechikos. Sakati, I'm your boy from nothing. Your beauty among the pretty. Uto yina kuti kuto ndina sabamu kama almighty to work his duty. I don't care, I don't know, I don't mean a girlfriend. Yeah, don't me take from chachin. Ni misa kwa tawo ya gara, echo chenja gara, abalala bafala, yeah. Bakuwa na nyonga kwa chitu demo. Bochi vamo nga baku vamo. Nibenda kulee bochi sita mimo. Bichi kukwata mahaza baka changamo. Give me tonight. Yeah. Kiss me tonight. Okay, share. Yeah. Baby mpahiwe tabishereka. Tindiko basa kujenda ni nkwenda. Linda, nkakuronda nayenda. Ari kwenda, ni nkwata ni mbanda. Yeah. Baby, zina. Baby, zina. Yeah. Baby nawe, nyongolela. Give me tonight. Kiss me tonight. Niwo unkwenda, niwo mowanje. Niwo unkwenda, niwo mowanje. Baby nawe chichechi ulamo. Oweja wachi nawe chiveramo. Simanyolo oza nchagenda mu. Evi vacho nawe nze na vivamo. Yeah, olaba ela boy ya chivamo. Mr. White mbuya chivamo. Makadoni mbuya chivamo. Nze sikiriza mwano kubisi galamu. Yeah. Ene tu ni nchilaba ya kari. Wari Emmanuel mbuna ya wakari. Gentleman itayine mbobu ya ye. Wena nati boy batire makasa. I'm your boy from down to the top on the map. Live with me, I'm the shop in the rap. Nja kuba kuba, them a set to me up. I give them gap to make them wap, yeah. Baby, zina. Baby, zina. Yeah. Baby nawe, nyongolela. Give me tonight. Kiss me tonight. Okay. Niwo unkwenda, niwo mowanje. Niwo unkwenda, niwo mowanje.
Niwo unkwenda, niwo mowanje. Niwo unkwenda, niwo mowanje.
Baby mpahiwe tabishereka. Tindiko basa kujenda ni nkwenda. Linda, nkakulonda nayenda. Ali kwenda, ni kwata ni mbanda. Yeah. Baby, zina. Baby, zina. Yeah. Baby nawe nyongolela. Give me tonight. Kiss me tonight. Yeah. A DJ X Breeze.
Yeah, man.